Ya la la mini, ya wale tia me tam tam na. La la la.
Bobe, Wimbobe, 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 Bobe, Wimbobe, Wimbobe, Wimbobe.
Yeah.